Ninja, 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 Chela kakhulu iliyafizokwehlisa kanti futhi ungabothanda kakhulu bazoyiphula inhliziyo yakho ungabothemba unkumuntu bazokuphoxa abohleka nabafana bancane bazokujwayela Tanda kakhulu bazoyiphula inhliziyo yakho ungabothemba unkumuntu bazokuphoxa abohleka nabafana bancane bazokujwayela